Thola amavidiyo amafishane ngokukhiqizwa komoba efonini yakho. Isikhungo sezocwaningo ngomoba kuwu-SASRI kanye nomnyango wezolimo bakhipha amavidiyo amafishane akhuluma ngokukhiqizwa komoba umlimi angathola wona kumakhalekhukhwini wakhe. Le mbukiso yamavidiyo yemzuzwana emfishane ikhuluma ngey'hloko ezahlukahlukene lapho khona abeluleki bezomoba bedlulisa ulwazi kubalimi abangalisebenzisa noma yinini ngokubuka la mavidiyo. Umlimi angawathola ngo-WhatsApp noma nge-Bluetooth kumakhalekhukhwini wakhe noma kowelunga lomndeni okwazi ukudlala amavidiyo. Ukuze uthole la mavidiyo aphuma inyanga nenyanga, xhumana nomeluleki wezomoba emnyangweni wezolimo owesikhungo sezocwaningo ngomoba noma umxhumanisi wabalimi kwa-SASRI ku-031-508-7511 noma ku-071-850-7292.